fire. Kuchanganyikiwa haya haya. Nilikuwa nafikiri malaika merudi duniani. Nikashangaa kumbe ni wewe nyamu nyamu. Umeleta mawazo mengi kwa muji wa vijana, sasa wote tuko pembeni. Tunashangaa unesha figa yako nyamu nyamu, mwili yako yote nyamu nyamu, uona macho zake nyamu nyamu, na uko nyuma iko nyamu nyamu. Unesha figa yako nyamu nyamu, mwili yako yote nyamu nyamu, uona macho zake nyamu nyamu, na uko nyuma iko nyamu nyamu. Na skini yako siyo zile zile. You're so natural, no lipstick, no time for makeup, baby. Nialazeye wenye wanakuwa karibu na wewe, hey. Jinsi wanavyova, I just want to be your friend. Hiki wana mana kurudi shule, to learn your language. I'll go back to school to have a chance to speak with you, yeah. Unesha figa yako nyamu nyamu, unesha mwili yako yote nyamu nyamu, uona macho zake nyamu nyamu, na uko yuma yiko nyamu nyamu, yeah. Unesha figa yako nyamu nyamu, mwili yako yote nyamu nyamu, uona, yeah, yeah. Uona macho zake nyamu nyamu, na uko yuma yiko nyamu nyamu. Unesha figa yako nyamu nyamu, yako yote nyamu nyamu, mwili yako yote na macho yako nyamu nyamu, macho lake na uko nyama yako nyamu nyamu, unesha figa yako nyamu nyamu, mwili yako yote nyamu nyamu, uona macho zake nyamu nyamu, na uko nyuma yako nyamu nyamu, hey.